Okoze bitagambika abangi bebalabye ne beewunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa. Nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko ng'amagumba gakaze n'essuubi likomye. Okoze ebitagambika abangi bye balabye ne beewunya. Wanzija mu kisiriko ekyalimu amaggwa g'obutwa. Nali kale bwerebwe ak'okuwanika mbiveeko ng'amagumba gakaze nga n'essuubi likomye. Naye mbusise ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Ombusise ebisenge ebinsinga obuwanvu, njagala nkwebaze kuba Mukama onkoledde amagero. Natyangedda katiraba wabijjawo. Akasale ak'ekiro n'akasale ak'emisana tobirese kunkola kabi Mukama, kankwebaze kuba
omusisi ebisenge.